what? If you think salute to fire.
Mama on the beat.
When I say girl, I need you. Listen to me, girl. Let me say girl, I love you. From the bottom of my heart.
Huda, huda. Eti mbona wanasema unifai me. Wanaona unayofanya taniumiza me. Tena ndogo washikaji hawakuseme. Watu wafanye yote moto hawauseme. We ndio moja ile namba. Wakuone famba ila kwangu so mshamba. Michezo kwenye kitanda. Asali yangu daily na kulamba. Everyday girl. Yo baby tope girl. Me I say whoa baby girl. Wanayo sema si ajali. Whoa hey baby girl. Yo leo tope girl. Me I say, whoa, baby girl.
You're so romantic, you're romantic, girl.
Wale wabaya. Kila siku naongea mabaya. Kuna zotona sambaza ubaya. Wana rombaya, wale wabaya. Hey, wangu ni wewe. Aneni paraja ni wewe. Nimesamo mpaka nilewe. Baby nyelewe, mpaka nilewe. Kendele tule na zede kuwa thabete. Nifu ratele day hadi naite. Wapo wa sofenda unatuna vofiti. Achana now baby ganjo unipele switi.
Napenda unajo dance girl, bend down for me. Togope kudeka ukiwa na me. Fanyo na yopenda ungeza na imani. When anything wrong
go with it.
Tusidi pendana, zaidi ya jana. Yale wanasema sema wala yana mana. Hakuna kwa jana. Tokenda mana, ni hadi atapopenda maulana. Fumba.
Hey, wale wabaya. Kila siku naongea mabaya. Kuna zotona sambaza ubaya. Wana rombaya, wale wabaya. Hey, wangu ni wewe. Aneni paraja ni wewe. Nimesamo mpaka nilewe. Baby nilewe, mpaka nilewe.
Unanifurahisha, nibadili kia zinaingia. Unanilewesha zaidi ya pia na pia. Siku wachi miaka mia. We ndio wakuzitumia,
Baby girl, you're my finale. Sitaji unde mbale. Baby girl, you're my finale. Sio kama wale pale.
Wala skatai waache wange. Wanasema unifai wanaona donge.
Give it to me, note tonge. Give it to me, wajinyonge. Yo, so romantic girl. Baby girl, say so romantic girl. Ome ombega so romantic girl. Monte girl. Romantic girl, yo, so romantic girl. Baby girl says so romantic girl. Woman is she got so romantic girl. You're so romantic girl, oh.
On the beat.